mwe muibi unange sana alumutu wala atelubenga lisanyu yange sali yo aruwa sama ya viatu ukayo neenze chivisualize na musensi ntiyo mkuruwe kwanga kabona ya stani na masa yesa wazino umuambi ya Bobi Wine mbuka muto, he's a young boy, he's a young man nti regardless of his political ambition ili ya political elders watu wa mula abamula gili ya kuunga wawinu kwa lajiyo ditamula echo chitutuchi expecting ukubeli president uwa fendi ya ino ujaji umano mtoto mjaji na mtu mkuru for example mkwate glasi ino jitu umana njitu wali mfumbilu na ajasa atito kuwa mkube wami umlizi na wajikolachi wajituwala so ze mwamundu tangu teko kuwanga ze Bobi Wine mbamita wana ilada ya richi wawo na huza Uganda wabiyama ndiviti yao tukoze tutia tukoze tia uwase Uganda so tetuso wakuanga tuki united nga weda mwela mnaku wa musanyo tino kweda rigitu ino kweda united kakati bubwa nubati mitawana mwambu uka mwena inga mwende mnangi na mwikina echi wachingu wata kila chingibiza safu nye hude wanyi mpia uyukula wa president bizibu nye vyo bimu protocol inda kwa tinge in a state of emergency ofuna so nensu bina antino bina iso mlanga kwa ku platform ya usama mkule guanga siga manti ya sokusala uro guanze na yoge ne guanga lima iti na fitufayo bibubu ya mlanga mwibi mnangi ya political differences saga nyo pingi na mwinyo na ya mazumagali enti nizindi wamu na hini family mwugula mshala Bobi Wine gali kutibia ala jana nola babana vikuwa uza chibacha mpisa mnujo kwa hanti kwa sanyo kile jo setu sabu mkuru kwanga mwangu mkuru mzee president first and foremost mlanga umuntu wa mkuru mumiaka mu experience katine subi nanti nze nyali sabi nze nganze chinomu without partiality nanti sabi mkuru wa 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 mku